Yo, Motif, turn me up on them headphones, bro. What up?
Nakimbiza mkatafute gwanda, ninigiza mkatafute mwanga, ujuzi mkatafute kwanza, yule mbuzi akatafute banda, nimeibuka mkatafute chaka, unateleza katafute ganda, kuntakafa mkatafute sanda, matawi ya juu mkumbuke langa, inachaka biti na utaka mziki mna utaka mtiti, mnaitaka kiki mnaitaka vipi mna mtaka shishi. Mke wa mtu sumu msimvutie ndumu mtaja jila umu kesho. Mumiza uchebe kisanga madebe kama wakaba ajikeko. Mna wenge sotani spy kweli, nina ndege ndomana sky shelly. Na nyuka kipensi na nyuka kwa races, naibuka tetes naibuka kijesh, navuka full fresh navuta na cash, hata kwenu stosh mwanenu sponge akiwa na maji mzito akikauka mwepesi.
Yes bana, yes bana,
naitwa Maarifa, mtoto wa baba, Kibaa finest, toka MMB.